Bilwa ni boya, hauwezi lipa bill ya uwoya. Umezoea gongo na choya, kwa pure sight si chongo asoya. Unavimbia nembo ya Gucci, tumeona warembo karuchi. Weso na umikembo mzushi, unamuiga tembo utapazuka uchi. Kwa ile sotu kakufusha, pepe la form 4 ukazungusha. Acha hizo pro unakumbuka, leo unakupaka chow unaturusha. Acha kujimuamba fai, how fly kwenye anga high. No wonder why, no other lies. Napotokea simba tu yanga dies. Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai. Mini simba wa yanga guy. Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai. Mini simba wa yanga guy. Yeah. Chain fake, drip fake, nguo fake, damn fake. Mmezoea kuteleza ndo maana mna fall fake. Kipindi unalingia jimama sisi una sign check check. Snapchat fake fake, kila challenge unafanya work fake fake. Kuto unajiposti, kuto unajimamba fai. Bicho unapiga post la location unaika Dubai. Ndiyo kuna muda unabao kweli kweli tukatai. Bling 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 atukatai. Ila kodi umekodi suited tie. Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai. Mini sima wa younger guy. Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai.
Yeah, you the boy.
Acha kujimuamba fai. Mini simba wa younger guy.
Hey bro, hey please stop. Izo mambo peleka insta and I'm sorry to tell you this.
Siku feel attack dogo, fuck it.
Yeah, nobody wanna hear your stories. Simba natuko fresh, don't worry. Mambo ya kipuza tujadili. Go home and talk to your family.
Josh of kaza kujitapitap. Mbona siku nyewe tu inapaka paka. Nyoko nyoko nyingi motherfuckers. Ipo siku yenu tawa chapa chapa.
No mana squeezy, ato season na machizi. We know, situko busy, yeah for shizi. Nipe mkwanja ni flow.
Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai. Mini simba wa younger guy. Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai. Acha kujimuamba fai. Mini simba wa younger guy.